Abris and official.
Kusha say drop boy.
Record the photo. A new killer in town. You mutende kemi tego na jibuko. Time to fire can to mile kuweka. Enengo magi to the mubu chika. Debia nabi wala bisigula masuka. Agamba cheye mama wulamu. Yongeza baby kuwachi wulamu. You said na wetu hele chibuko. Kuricho yo ya baby nkutekomu. All in the hand is some guy around the city. Teba kukanga teba kuwa risiti. Ulia kwenganga mgambo liku fiti. Just kunyo miradi get from the biti. Kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yeah, kemba kute teli kuzikiza. Moto, kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yo, kemba kute teli kuzikiza. Superstar batabile njilinga master. Kano kawade kondo rande city master. Kawe mpige wakawa kano ya kasuta. Baheta bakufemi kono mumi sweta. Just kuchikuwa mulo. Tuliba kawinga kakoko kalo. Webuza kwayo mubanga dalo. Na nini mpela ya mpengalo. Bounce up no yo tali na sitampu. Tomo yusabu bito mkuba silapu. Tomanya ayuzo kuwa yo katipu. Na wenu sasa nyanga maziga tapu. Kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yeah, kemba kute teli kuzikiza. Moto, kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yo, kemba kute teli kuzikiza. Kaliba tukanga katifaba wakanga. Chiti wachamu kama mutonzi ya panga. Wagamba chili watelia gamba chivenga. Katunze kanji wakubiji wanike mubanga. Sela changeche chinochi kwa temo jisuse. Ebi ale mabalala vyo na kambi chuse. Rande tamba kuri saluga sewa ya sebo. Ya matila prince toli waka wenye mwenense. Abaliba mpala na badawa. Sichaba ulizo bensi ya bayuwa. Kambuze kondo wabakweka wa. Balete mbawa muziki zembawe ya. Kubanzi zega ni maririro muziki. Mkute mukano namba bili kariru. Nazala wawesi baby ya nyumira nyole. Chiwa tumbale sipimba situle mbatambu zemba kongoze. Kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yeah, kemba kute teli kuzikiza. Moto, kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yo, kemba kute teli kuzikiza. Moto, moto, yeah, moto.